Dan ketini dande studio kalangu yamde joy mintaji sapo e joy woni ko vittori kibaruji mode e fulfulde ko min Omar Hama janganta go fu ender ko e kibaruji mede ni en kala e wide ko nimbe pelle jinganobe bibbe leddi be jari woytandu mabbe noni to sudu saria alla e burtaki kibe anni wadde jango ko meri mo gallu nyame o hadibe ande subakani mbiyen do der gallu meden nyame suudu ha juinde mojjinole kokkolo habaruji witendu CSC wadi dum woni hawrinde mudum ko lewru October nanni der yewtere meden pindina altinere fu en kartana do filla saria hande en jaatana kalen do suttude sirri jukugol ko woni dermu ande subano woni mbiyen nimbe pelle jinganobe bibbe leddi wobbe nde soyi talkuru mu'en woytandu to suudu saria mawdu ndu gallu nyame dum do ko sabimbi ni dum woni alla e talkuru ndu mer mawdo mo gallure nyame om windoy e wide hadibe be ngada yaadu mabbe metta be nimbe pelle jinganoje bibbe leddi kettine nane ko Michael Zodi goto tawado der kawrital pelle jinganoje bibbe leddi ko wi Olivia Sogbavi
on a fait une déclaration de
min gadi derol andinore yaadu metta erne jangu talata laso lewru octobre tan du ugina di laso sey mawne wittine de enda min kebe derol ardibe hawju hubere nyama wi ude dum hadi yaadu metta erne amin derol andi nore dedu ko hada yaadu metta erne amin kam min jari yesu cuudi kiti don hollude ko min jabay dalilaji biadi der derol gol enda misali nyaw coronavirus e rabum e wi ude kaden ko nyande gollete yaadu metta erne hadama dalilaji di fu tawaka du der dewtere lamu leydi niger dewtere lamu leydi niger du wi dalila kulle de fu dum hada himbe wurtade dewtere dedu kan hawji filla murtere yaadu metta berne ko anniya wadede fu wala du fu to dum wi himbe kade der dewtere
mais il y en a pas
e do lawel goto gol doni bien jiji on wi ko woytandu ndu nimbe pelle jinganobe bibbe leddi njari dum hujja fu wala lem nanne bien sudo kelor sariaji ndu zender witendu cour d'appel sappo e joy lewru octobre jabbiido non wartiri bolum kite Mustapha Elhadji Adamu nder kite nadudo hakkunde mum e prefet motanotum o neddo fedde jinganobe bibbe leddi du lebbu mum tatini der garual kasungal zender tiagal nde kite arana on tajano kettina nande ko sadat ilia damalam mo fedde jinganore bibbe leddi wi Mustapha Mamman Sani zender
l'appel a été examiné
le dilla kelol kite tajanaade bandimin obama o yewtinama sappo e jew lewru octobre tan duubi ujuna dit e lasudu suudu kite dum enda jabi yewtini derol amingul suudu dundu wi'i ko bandimin obama o kite anane de tajanaaden wartirama o suudu dum wi'i du kaden obama o yofi gan dum hebay fu alama ko wada o udde kaden du dum jukki malam bashir umaru gadudo boytalimu do obama o ko weli ko wodi ko wadi dermu ko miden beltoro handen kan woni joful makko gol enda kaden du fa handen labi lamu leddi bi'i omo wawi yami cede moytul gacce de o dana
disparation au préjudice qui lui ont été causés
fande ni sudu hawjindu mojjingol hokkugol habaruji don der leddi meden Niger hande subako woni ko fuddi hawrinde mudum mamde ko lewru octobre dubujinaaji didi e nogaynde hawrinde do haali do filla jojjinde committee kawjoytodo hebugol yottade horebe partiji politique suboytobe e partiji politique de nitto cuudi habardi gomnante gondi jondi o horemum e der wakkati cuubaki ko dubujinaaji didi e nogay yaade nogay e gonu kettina nane docteur Kabir Sani horejo sud CSC ko graficata
le projet der ko yewtinte der hawrina aminde no limte filla yewtinaaki joddina golle kalfintede fedde AND fedde leydi hawjina filla burtinol habaru yewtinaaki fa handen joddina laabi kawjidi filla singude committee kawjotodo filla yewtinaaki kokkol hala natobe na bien partiji politique der wakkati propaganda gado tedo do der leydi meden de dow radio et tele gomnati non nade dow tele et radio tawadi do jondeko en non dundu der wakkati propaganda o enda e kaden filla yewtinaaki fondita la laabi golle CSCD amma mido hidi fodude hakkillo himbe do kulle didi arande ni do golle de AND halfinoiti kamfu e filla laabi joddinol committee kawjotodo filla kokkol hala yade e partiji politique di enden der wakkati propaganda cuba kiji gado tede hitane dubi ujuna didi e laso yade hitane dubi ujunaaji didi e laso e go
faande ni mbi'en do partiji hamre e laso e jenayi andadi do der leddi meden Niger sappo tan kebi wadde hawrindeji e subade horeje pilotodo laamu do inde partiji mudum ko lewru desember garo om den non didi gon chakiti kambe du ngari e subade horejo partiji mudum kan woni ko Moussa Hassan Barasé mo parti ANDP zaman laya latido asawe bitido sappo e jeddi lewru october woni ko hawrinde jeede dabere wada to endan doso e subade mom ne ko Ibrahim Gado kando kay sappo e go lewru October bitido dubu jinaaji didi eno gay woni ko hawrinde arande wada do der nyame e subade mo do inde parti CRPD sulhi nani mbiya meri modo mo gallure nyame on jeddire wittine de woni ko hokka gineji golitirdi gambayl hebe har ko darta ya wartaji nimbe der gallure don yerunu no mer mawdo gallure on famminere o wi dum du tawa kenana ano nimbe fu tawabe do filla ya wartaji nimbe be bibbe wuro ardibe hausu ben kawra kalda neddo fu anda no bandum worri Moktar Mamodo nani ko wi misel deji domaji
je vous souviendra que nous avons
de himbe no micito min gadino hawrino gum har ko darata no wade ko yaha wartaji himbe arem gadoro der kubeje meden deno haniri nabi en der ko yirna fadu min joddini labi sigila gum to sigila o labi mu handen kam min fuddi gollirde mide he bawde amin fu ko watta tawabe der filla yaha wartaji himbe di kawra kalda neddo fu anda ko bandum worri ko watta du dum hoya no hani du fa handen sigila o yare yeso to daro do tan ko bura hokkede sembe der majundu kan woni neddo mabbe fu wadda ballamu wakkati warda wakkati nabi en wakkati gida
constamment et régulièrement
chagal ko amte le kolon wadano sappo e joy lewru octobre bitido fedde hawjine jaaye e laddeji kambe yaadu yeso hebe watti dande to walliroobe e gomnanti Niger ballira heba laabal tawe der jangirde de ndiyam no tawa der mun mane bien de ndiyam nyamunoda hettine nane ko biyeteedo Hamani Dari ardido fedde den famini Habibu Garba do maccu
la majorité
dudal be diele nyami hikka be fu der classeuji jaara du handen du classeuji di der no tawa wela berne gan laabal wala ton enden nabi en hejoray denne sukabe be bawa nati joni joni der classeuji di janga are de be jangire den du kejoray nabi en rafi laabal du no tawa he majji dundu sabi ko miden gatta dane yaade e balliroobe kanfu e gomnati ko watta musala sador maji di fu kebo nato lokol gol enden tabita
so definitivement
tonni mbiyen dogondu ci les régions do so hande le wakkati jonte pape o mbiyen duudal nimbe fu gonana no cioda safareji e nyawtade ko wana no jantto lokotoroje non dun duno don waddana wondube jonte pape ben sanayir no lokotorojo mawdo lokotorore on famminere den no o watti dande yaade e nimbe wiide neddo fu matudo wulwulo doggira lokotorore kettine nane ko docteur Soumana Haruna wi Abdulaziz Danyoma
avec ce contexte de palisme
handen der wakati nyaw pabbe de min gi'i ko imbe galana ni no ciodo safare no nyawto be gida yaadu loktorore suka de bandum no wuli yarata ke loktorore to jonteburu ni sar on yahata soda safare paracetamol wara wi anyawtam tawidu paracetamol o nyawtata nyaw pabbe de enda wulo wulo gonni paracetamol o helata seni wakati pabbe den chatte suka on den non sar on umoto waddamo loktorore minendu komin gidi kan woni saru illahi isuka mun no wondi wulu wulu dodo ko yawi waddama loktorore o nyawti de dum heppori loktorojo on sey suka on yewtini yare der loktorore mawne
der jeddi jeddi ko yilaru der regioji wada ko cubaki surbajo burdo ngari dum do der leddi meden Niger njetata woni ko suba der regioji yobe ko cubaki hantode gado tedo do der nyamay jeddi lewru november garo yeruni no kawjido filla habaruji to batu cubaki surbajo burdo wo ngari on wiidi o wi chadale hebama del yiraru mabbe do sane kettine nane ko Sumaila Bukari famini biete do big s Rukayat Adraman
wakkati min tawano de redu leydi wala irsa ɗornan ɗan min keɓay gam ceede keƴore ko watta golle ɗe enda naabi en ceede ɗen enden jacci tileydu na ko jonkay min gaɗiri nonda nder ɓaali kirirɗe nokkuje gom ba hiite courant ko yeyna wala sako peɗe lobbe ɗum du saabi komin keɓay waɗude photoji lobbi fa hannden nder nokkuje gom min keɓay du ba jaɓɓaki lobbi jama are waray to hiiro gon ɓuuɗal sukaɓe rewɓe natuɓe fu burtake sukaɓe rewɓe ɗiɗo tan min keɓi tataɓo on na ko yande jeetati jamma ko hiitowa no wodi du fa hannden filla diina meɗen ko waɗi sukaɓe rewɓe ɓe enda giɗa natude tewtewru du no wodi du fa hannden filla natoɓe nder internet no jance sukaɓe rewɓe ɓe enda sanne
hey banna no gonɗa ko woni habaruji on
subhanallahi bannirawo warjoɗo haalana
alhamdulillahi tunde meɗon kiira woodi ko wonde ɓerna an ko jimmi mi haalanma dow majjum
wey in ko heɓi himɓe bangerde en no
ceñi mi ƴoye luumo nde loore faaba faaba ɗon nanmi reeɓe ɗiɗigo iɓe kiira goto on moɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dogge nde leñol e himɓe kureere
inna lillahi hunde o wela banon nanol
hannono nanmi dahirde maɓɓe innira on yiɗi ƴi ko golle loktoroɓe mo ata kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe dogga mo illa wurtaki ñogol ngu covid-19
hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulol ñogol ngu covid-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe dogga ɓe enɓe yamɗa e ɓenɓe magata ɓe fuu
nonnon banndirawo seeda en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma ñawgun en nden tan noon ketten kisen imma maggu
inira e ñeño fuu no tawaymo immo waya mo ñaamata mo yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
en garta e yewtere meɗen pindinol yeruno ɗatol KM2:1 ko dewtere kiite leydi wiiri neɗɗo fuu jewtoyɗo sirri goɗɗo nder gollal muɗum misali polisiru kiitotoɗo loktorojo mawɗo mane loktoroɓe walliroɓe rewɓe ɓeyna jomum no jukkete nange du kondan kasu lebbi ɗiɗi ma hitande yoɓa buuɗi ujunaji ɗiɗi yaade nayi yeru no goje maymuna gazibo kiitotoɗo famminiri Balki Samid
neɗɗo to tawa fuu no wawi waɗi filla gollal mum na
au sens de hanno ɗatol KM2 e lasso e go'o dewtere kiite leydi Niger haaliri neɗɗo hana to tawa fuu waɗa yewtere gollal mum gam no woodi misali iri gollooɓe gonnati goo na gollooɓe nder gollirɗe tawaɗe dow jonde ko'e muɓɓe ɓe kokkaka laawol haalude na bi e yewtude caka jama aare dow sirri gollirɗe maɓɓe
de mo en goni himɓe haɗaɓe ɓe
nder raɓɓinol haala eɗen mbawi lintude lokotorojo mawɗo de eti cellal neɗɗo de ni Allah waɗi tawri neɗɗo ñaw sida ɗoyru mawnu haɗama haalude caka jama aare dow cellal neɗɗo lokotoroɓe kuttoɓe himɓe ñawta kamɓen du kaɗama yewtude dow ñawuji ɗi gi'i e ñawɓe muɓɓe lokotoroɓe balliroɓe rewɓe ɓeyna kan en du no tawa nder haɗaɓe yewtude misali dow ko yi'i e debbo cewɗo neɗɗo fuu ni kalfinaɗo sirri go dalila gollal mum haɗama suttude sirri ɗi misali irnotere en pastoɓe kiitotoɓe himɓe ɓe lintumi ɓe fuu gala lawol yewtude dow sirriji ɗiɓe annani nder golle muɓɓe de nder kirirɗe maɓɓe noon na caka koreji maɓɓe noon lokotorojo mawɗo fuu haɗama haala caka jama'aare wi'a gorko ono batoraɗo na debbo ono dimaro na haala dow ñaw goɗɗo e ko nannititta
seyde ko himɓe ɓe kaala ko ɗum wawa limtede hano gacce jukketeɗe
lokotoroɓe mawɓe nde laawol laamu leydi hokkiɓe laawol haalude ɗiɓe mbawi kaali ɓe cutta sirri ɗiɓe annani fuu misali lokotoroɓe balliroɓe rewɓe ɓeyna kaɗama haalude dow liɓɓol deeɗi o waɗa nder cuccukka nder gollirɗe maɓɓe amma de ni kamɓe e ko'e maɓɓe cuɓi suttude wonɓe no liɓa deeɗi ɓe iɓe mbawi suttude sirri ɗi yeeso cuuɗi kiite ɓe gara ɓe kokka ceedako maɓɓe fuu jukkol du fuu noon ɓe jukkataki
jukkol gole tuttuɗo sirri gollirde mum jukkirte
tutle neɗɗo fuu kalfinaɗo sirri gollirde mum de pastoɗo noon de notaire noon de police noon de kiitotoɗo noon de loktorojo mawɗo noon ko hana laawol laamu leydi hokki ɗum laawol suttude sirri ɗi de sutti sirri ɗi no jukkete ñaama kaso lebbi ɗiɗi yaade hitaane muɓɓere watte yoɓa ceede moytol gacce ujune ɗiɗi yaade ujunene na jukke yoɓa na ña deni kalfinaɗo kiite ɗen no moƴƴuɗo
ɗo wonta kibaruji meɗen fulfulde tili kirtete jam hir
fina tawa jaamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger